No maska nengi Natina soba bini Ole Tukando Nigene lenda Awasita tu Standa sane Sane Utando la babini Iye Alimfuno statu Hey, hey, hey
Of course, inyani leyo Uthando lwababini ngenelelwa ngosathu Kumbula ngokuwa umxhasa umxelela uyamthanda It was both of you There was no third empire man It was V2V kono Poppy Ace ingu Ithi banana sukuthi banana Suke naqabana cela uxolo hayele banana Chinkulani thulani felani mbelekwena ningomasana Sana umvumelo omnye usathana ngene phakathi kweli noxabana Zola azola aziyintoni uzifake Isa endweni zingafuniyo zifumene isibhakela basobela migazi lokhaphazela uqala uqonde mna nomkami wepila ngisukeka njengesidumbu underground suzigumbele ingcwabo uphila mbobheka iindaba zakho kwakho fofofo
Your song